juu ya mimi. When you travel is so kala kwa mi. When you koko teli si juu ya mimi. When you travel is so kala kwa mi. See, I can't keep up.
Delicious.